busy mo mazina. Me no need your love anymore. If you're coming you me zang. Love never, never.
Love on jira be duka.
Jira be ula biogende.
Si jaji jira never.
Kansi gale wo mupowe.
Love on jira be duka.
Jira be ula biogende.
Si jaji jira never.
Kambere wo mupowe. Memory ya simuka. Akasa chinga ka crashinga. Love na jipakinga, wena omtima ya mfekinga. Na chusamu, mbele ino, gampo iliza buyimba. Ndibomu, na yamu contented, tori na chongamba. Banumiamu, mbele ino, gampo iliza buyimba. Ndimuhulu, na yamu contented, tori na chongamba.
Love jirabe duka,
jirabe hula biogende. Gale wo mupowe.
Love jirabe duka.
Jirabe ula biogende.
Sijaji jira never.
Kambere wo mupowe. Let me tell your story. Kwano gwena ya gala ulichimu nechimua. Gami tamchiko mi. Awa kone vya sawa. Binyonya ni mimua. Na ya temize. Na zafu kamize. Tabikola rumu. Abikola everyday. Newe musonyiwa, abida munate. Kalo mwano no, ze yantomya love yo. Elane wange no, sichaya gala love no, no.
Love jirabe duka.
Jirabe mula biogende.
Sichaji jira neva.
Kasi gale wa mupowe.
Love jirabe duka.
Jirabe mula biogende. Akasa chinga ka crashinga. Love na jipakinga. Wena omtima ya mfekinga.